turn it on.
Live in the section.
Ask your beats.
And your school. The Vincenzo Mban.
Barule zilire. Barule zilire.
Just got it from gochowap.com.
DJ. Tell on the weekend. Body disamwela kuti. Hey. Ni weekend baba. Body disamwela kuti. Na pala ukakali na sebenza kutala ine kubondi na sova kwa sala chaku kole walero na pala ukakali na sebenza kutala kubondi na sova kwa sala chaku kole walero ine kama nipasa masaida yoti zika uyafake mupekete pekete ni mweni kolewe.
Dwala munga tiniri kuwati ngandrama nirina so why nicho mepayati. Every weekend ni makonda kwa chirira nishipo shipwe na mwera zanga olo sisire. Osan pass advice sistema keva tonse tisiva kwa tima kumana machakoro wa bonze. Ni pante ba pante saka ni balose vansanga diva chavene tima kole wa tonse. Nga shapo mailo tuka foya shimbi kuponi na tumaya magrosari zina fimbi. Na inendine mtu ni mafuna peace of mind. Baman etako wa darada wine.
Ni weekendi Kodi dizamwela kuti, hey. Ni weekendi baba, kodi dizamwela kuti, hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala ine, hey. Kubondi na sova, hey. Kwa sala cheku kole walero, hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala, hey. Kubondi na sova, hey. Kwa sala cheku kole walero ine, hey. Ama nipasa masaida yoti zika. Pekete, pekete, ni mweni kolewe. Mama, nipasa masaida yoti zina. Uyafake mu pekete, pekete, pakiza mo VIC. Ni kolewe mbali.
Ni B after B. Kesha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B. Kesha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B. Kesha kwa mailo tuka foya shimbi.
Lelo lekani ni utimbe bogona soba wala haikone. Mwebe na mukafola simba funa notiona. Na titi mwera kutiva guide to my location. Magola ya sipunga na monga pati junction. Waenda kona out boys indi we prepared. Isendi sema brand ambassador every weekend. Susa mamo zako unagula cement. Osa ni pasa pressure na ine ni chitalent. Kashapwa mailo tuka foya shimbi. Kuponi na tumaya maglosari zina fimbi. Na ine ndine mtu ni mafuna peace of mind. Paman etako watela la wine.
Weekendi, body disamwela kuti. Hey, ni weekendi baba, body disamwela kuti. Hey, na pala ukakali. Hey, na sebenza kutala ine. Hey, kubondi na sova. Hey, kwa sala cheku kole walero. Hey, na pala ukakali. Hey, na sebenza kutala. Hey, kubondi na sova. Hey, kwa sala cheku kole walero ine. Pasa masaida yoti zika ke uyafake mupekete pekete ni mweni kolewe. Mama nipasa masaida yoti zika uyafake mupekete pekete pakiza mo VIC. Ni kolewe mbali.
Ni B after B. Kesha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B. Kesha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B.
Turn it on. Ask your beats.
Just got it from gochowap.com.
It's any soul chase entertainment.
Thank you.
it on, baby.